Abasajja banja bakwekomba, bakwesunga, baagala nkusule batwale. Baby, ebirungi bingi bye weegomba, ndeka njiye, njagala nkulabirenga. Kankutwale baby wange, ewako fumbe, tugenda kwejusa. Tali musajja kwagala Jagala tugende, ondage kubaseyi. Abasajja bakabe, abayaye bakwesunyule. Olutukumbe, olutali ng'onyumidde katali. Oh baby, abo bagambe kutute. Bakwesunyule. Kuwa nchimanyi banasirika na yenze manyi omukwano gwaffe gwamanyi yadenga bugira bichi bireke chitufu otwalenze kumalavu mukwano tonde kanga nsene nkaba bagalonde kosuwa omukwano gwange bakutwale bagalonde omutima guba malate bakusule tumaga mageno lavu yona yote bakutisa Saga saga navyo navyo ulira tebikutisa Kati baby nkwata tuzine mubuka dansi O baby nyweza ulamu wachisera Chesa matonde kanga umutima kuwa denyo O baby ngamba choyo ya baliterewo Oh, yeah, I'm a loco, it is all you. See, I'm a loco, it is all you.